tamani, ewe baba. Matendo yako mema, nishora kuwa wanipenda. Baraka zako tele, nidhibitisho kuwa wanijali. Sitapotea njia, msalaba ndiye njia ninafuata.
Alinipata nikiwa formless, sikuwa na kitu nikiwa hopeless. Ndani yangu dhambi kaifanya homeless, damu yake imefanya sinless. Alinipata nikiwa formless, sikuwa na kitu nikiwa hopeless. Ndani yangu dhambi kaifanya homeless, damu yake imefanya sinless.
Damu yake imefanya sinless.